is for you, mama. Wakisema na nidekeza wajibu mtoto kwa mama kui siku zote. Na wakisema na jipendekeza wambie karibu, uzuri hachagui ni mama yetu sote. Umseme kwa mazuri hata machafu, nenda Chadema urudi kafu, atabaki kuwa mama, hakuna kama mama. Alopewa na Mungu aweze nyanganya kwa rungu, hata wakijana majungu na visente vyao vya wazungu. Taifalisha sema ni Samia tena, Samia tena, Samia tena, Suluhu Samia.
Identify huyu wa mama, huyu sio wa mama. Mi mama nina watoto wote, wote wangu, wote na leo.
Uraisi ya kuomba wala hakufikia, ila tunaye muomba ndiye katutunukia. Kunde hata asiponiomba kura yangu nitampigia. Amekomesha kongomba, Mtwara kuchele tunashangiria. Maji kila kona bure, watoto wanasoma bure, natibiwa homa bure. Nani kama mama, mena kuna kama mama, atabaki kuwa mama, amerudisha ujama. Number one, and I did this for mama. Yeah, 'cause them is worldwide.